iPhone on sale, DM, select DM, bei hatuwezi kosana. It's a fucking don't. We know you're not long talking.
Okay, then start on a pair.
Sunda, shonda inafunda, pochi mabunda na wapeba kama nunda. Ini six yorunda, kislip umedunda, kikika ya bunda kitu sechini matunda. After scene mi usunda, shonda inafunda, pochi mabunda na wapeba kama nunda. Ini six yorunda, kislip umedunda, kikika ya bunda kitu sechini matunda. 46, nokipan 7, zeda tutaki picha ni yo iPhone 11. Fala karibu wa keng, alijomole wa skeng. Juu ya vitu beti beti uneza fikisho kwa heaven. Either bagi ya maskini, dani ni upini, niga siko dano. Sinilize kaiko chini tuna pull ma machine. Kwani iko nini? Duck and don't stop on a deal na majini. COLD, nika nimevangua baridi. Kukigatha kuwa icha ndo inabidi. Chapanisha juu ya pen tukizidi. Fala liona ghost ungedhani ya kona
kidi. No they ain't hot, yao ni yapping. One man down round one na po tapping. Ini new era na sibungi juu ya capping. Clapping, kliki nikivuta ni ma slapping.
After scene mi usunda, shonda inafunda, pochi mabunda na wapeba kama nunda. Ini six yorunda, kislip umedunda, kikika ya bunda kitu sechi ni matunda. After scene mi usunda, shonda inafunda, pochi mabunda na wapeba kama nunda. Ini six yorunda, kislip umedunda, kikika ya bunda kitu sechi ni matunda.
Nirada safi ya safishwe, sezi kaukia na kwa mafutani ya pararishwe. No room for rats with the hood amishwe. Libidi nizagichini ya majinsi za mishwe. Street king, inside time ni apishwe. Libidi nkuleyo matunda ndo my family shwe. Na bustaneza pita na we ni apishwe. Ta before ni malizi over strike yanzishwe. Wild post, kaka tell vibes on a letter. Cooperate, neza crew unite my ancestor. Waiter, letter, drunk a master kinyetwa. Mirigensi ya 10 out of 10 when I rate. Kitoka na letter, ama go get ambo ginari. You wanna test us, beba tester. Form ni kureform, siku show up again. Get a adjust on a keep informed. Dini ale water na mentor.
After scene mi usunda, shonda inafunda, pochi mabunda na wapeba kama nunda. Ini six yorunda, kislip umedunda, kikika ya bunda kitu sechi ni matunda. After scene mi usunda, shonda inafunda, pochi mabunda na wapeba kama nunda. Ini six yorunda, kislip umedunda, kikika ya bunda kitu sechi ni matunda.
Get on.